kwa tu swahili samsamia miogomia na bagia mapenzi anauzwa buku tatu na uziwa indo kacha pagala kibode juu shangazi anauza utumbo vicha vakuko na miguu sio pombe watu sifanalewa kukwetu mjini shule ukija utapokelewa alafu so kinyonge watu wanafusiela wengine usikuwa walali kazi naendelea kacha matai kulivashu kando kacha ndo kacha kulicheza panga kuna kucha ndo kacha ndo kacha singeli asili yetu ndo kacha ndo kacha sindi banduma ndo kola zetu ndo kacha
all I do is green, all I see is green, green. No sleep, no delay, no delay. Sit on fire when I step in a play. Right on night, never fade, never fade. Let's go crazy, I don't rest, I don't rest. From the block to the stage, I elevate. Too much speed, man, I elevate. No break, no pause, accelerate. And all I do is win, I dominate.
Music.
Oh, ndio kacha. Matai kulivashu kando kacha. Hey, ndio kacha. Kulicheza panga di kuna kucha, ndio kacha. Ndo kacha, singeli asili yetu ndo kacha. Ndo kacha, sindi banduma ndo kacha.
Chisi mepagawa, kibongoa ni nanawa. Ujaitwa na chachawa, kwetu tupo sawa. Tunafanyaga sisi, uwanja wa fisi. Akiraga ngumu, kwetu ndo rahisi. Kwetu hatujali, tunashesha na tulali. Tunakesha bora mali, sina ndala ni yeah, sisi ndo wakali, tunawaza waza mbali. Tunachana, tunabana, tunangana, 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 tunangana.
Ndio kacha, matai kulivashu kando kacha. Ndio kacha, kulicheza panga di kuna kucha ndo kacha. Ndio kacha, singeli asili yetu ndo kacha. Ndio kacha, sindi banduma ndo mazetu ndo kacha.
Kacha, kacha, kacha. Hivo ndo vitu vyetu. Kacha, kacha. Kupiga kasi ndo zetu. Ukitufuruga ni wehu. Swahilini ndani ndani ndo kwetu. Biosa deep sea, hufiki maji marefu. Tunakula tunachopata, nguvu zinatubeba. Tunavishi le kikacha, Mungu anatubeba. Kwa hizi imani za kirasta, popote tunapenya. Na wachapa ile kimasta, pumzi ya wana wana hema. Disco kwetu ni mdundiko, kwenye vumbi ndo tunacheza. Kukata tamaa mwiko maisha tumempa muweza. Harakati mpaka mwisho, hata jicho liweke ngeza. Tuwabane mpaka kifo, mpaka figo zinafeli. Tupo, shachanganyo na minazi inki leta
tupo. Mitani kwetu kuna walevi, kuna wapenzi, kuna wajomba na mishangazi. Kuna masela paka matozi, nini? Kweli uswazi, kuna walevi, kuna wapenzi, kuna wajomba na mishangazi. Kuna masela paka matozi, indo kacha tuimbe. Oh, ndio kacha, masai kulivashu kando kacha. Ndio kacha, kulicheza panga di kuna kucha ndo kacha. Oh, ndio kacha, singeli asili yetu ndo kacha. Ndio kacha, sindi banduma ndo mazetu ndo kacha.
Boyenge Music, International Gang.
Fum! Nani? Meneja Badloso.